Ababu inza mdistrikti ya Chiriandongo bategeze zanti okusaliko kwa sende za fanga mawanga gebu na hilo kuje Uganda chita ndise okuongero kalubirize milimu mungkambi za bunda bunda mchitundo chune vitundo viziriranye nampara wakozi wa government Chiriandongo ansire mchari gonza ategeze zanti okusala kusente za janga okulabirira abawanga ila mungkambi za bunda bunda na abantu ababa senza chita ndise okuletira emirimu eminje ichagenda masu nukuli kubanga jukuli wabantu batono ono mchindo kwa june guongere kukarama chaligonza ategeze zanti obujjanjabi n'okutuusa obuyambi obwa nakyewa eri abantu abulijja abakusa abaliraanye enkambi za bunda bunda bitandise kubeera bizibu nekikosa 10-10 za bannayuganda bwangera mbishindo by'Ekiryandongo ombaka gavumenti mukitundu kino dan muganga nsonga ya stade mu Luganda
okusala kwesente naddala executive orders za president wa America zaaletera agencies nyingi ezaali zifuna funding okuva mu United States okugalawo emirimu gyabwe so abasomesa bangi abasuka nga mu 17 abali ku funding ya US bavamu ate n'abasawo nga 14 mwabo nabo tebakyakola n'olwekyo waliwo gap enenyo gye twetaaga okulaba nti tugifiringa okulaba nti obuweereza bugenda mu maaso naddala mu masomero ne mu marwaliro.